Ana m ekene ndị oru East na oru ndị oru West n'Imo State. Afọ mbụ Jeff Ikenga Eze La Jeff Ọhịa Furu Agụ Nwa Afọ Oru Nation. Ekele m ndị nna ochi na ndị nne ochi na ndị nna nkwu na ndị nne nkwu. Ekele m ụmụnne ndị ụmụnna ndị oru. Ọ bụkwa nwa mụrụ n'obi ọgaranya ndebe ọdịmegwu n'ime ọha na mgbudi oru West na-ekere. Bụrụkwanụ nwa dị ala mụrụ n'obi ọgaranya CN Ụkọchukwu na Ọmụma n'oru East. Nna ahụgo na amụzụrụ m amụzụ. Ama achọ iwekọm onye ọbụla to the ndị oru FM. This is my own idea of reaching out to the Oru people. Ka anyị nwụọ a forum online, anyị ga na-enwe nzukọ, akọkwa n'ihe dị anyị mkpa. Obioma na-akpa m na ụdị opportunity a pụtara, and achọrọ m ka anyị nwa bụ ndị oru nga ọbụla anyị nọ, ka anyị na-eru ụlọ nso with this available medium a na-akpọ podcast. It's a pleasure when you meet your people, and it gives you joy when you know your people. I welcome all Oru indigenes home and abroad, everywhere we are. This should be our radio, this should be our venue, this should be our forum. Let's use this opportunity to interact. And of course, measure out our problems in Oru Nation and how we can make the Oru Nation a better place. To God be the glory, the Oru Nation today is a wonderful land, made up of wonderful people. And the wonders that nature has brought to Oru is for the benefit of we, the indigenous people of Oru Nation. It is with joy that I do what I do for the benefit of Ndi Oru. I may not have done much, but I know what I'm doing. Oru will be better, Oru will be greater. Join me on this channel, Ndi Oru FM. Let us make it our own radio that we can receive information. Whether true or not, information is information. But I will always make sure information we receive here are authentic and authenticated. I enjoy all of us wherever we are to make it as a point of duty to tune into this radio podcast at least once in a day to know what is happening, to know what is happening, and to know how it will happen. Even what has happened will also be discussed there. Feel free, for the world has gone global, and Ndi Oru will not be left out of it. To God be the glory. We must tag along, for progress and development remains our portion. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. You are all welcome once more, and I enjoin us to make comments as we see it, or as we see it, or as we hear it. And your comments will be worthily taken note of and highly appreciated. God bless us all. The Oru Nation is for us. The Oru Nation is here to stay. The Oru Nation will continue to live beyond our dreams. In Jesus' mighty name I pray. Thank you very much, ladies and gentlemen, brothers and sisters, fathers and mothers, elders and the young. We'll see to talk soonest. Have a nice day.